magaalada baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa laga sameeyay olole nadaafadeed oo dib loogu soo celinayo bilicda magaalada. Ololahani ayaa waxaa iska kaashaday waaxda caafimaadka dowladda hoose ee degmada iyo shacabka xaafadaha magaalada Baydhabo. Ugu horreyna, agaasimaha waaxda caafimaadka ee dowladda hoose ee magaalada Baydhabo Abshir Cali Xuseen ayaa ka warbixiyay ololahani nadaafadeeda.
Geegi si saaray taa waxaan sameeyay olole nadaafadeed oo ka mid ah howlaha oo shaqo howleedkanan ah oo si maalinle ah u noqdaan oo tan meba ka mid ah taa doorka guud ahaan bulshada ka dhaqan magaalada Baydhabo, gaar ahaan doorka haweenka oo intii oo kaalintii oo qaadan yoni kala shaqeeyay nadaafada guud ahaan bilicda magaalada Baydhabo. Sisi Oktoobar isbuucyadii mise bili hadda un guuda jarnimay weernay may weernahay olol wacyigelin ah oo ka aadan guud ahaan maaraynta qashinka adag iyo ilaalinta deegaanka degmada Baydhabo, taasoo un kogon lahayn intii una deersin guud ahaan ardayda walkabaradaas magaalada Baydhabo. Taas bedel yagee haddana may baan roognahay intii hooyooyinkii guud ahaan tuman ka xaafado magaalada Baydhabo yoni kala qayb nagadan nadiifinta amaba nadaafada guud ahaan wadooyinka magaalada Baydhabo ahaan faras magaalada yoni kala shaqeeyaan guud ahaan may mahadnagay hooyooyinka iyo gudoomiyaha haweenka degmada Baydhabo iyo gudoomiyaha ay sheeg arrimaha bulshada degmada Baydhabo gudoomiyalka xaafado guud ahaan qof kasto geeka doorka lahay intii sumeelan barnaamijkan oo si wanaagsan in ku qabsooma baahda warbaahintan mahadnaga guud ahaan may balaha.
Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ah ee maamulka degmada Baydhabo Cabdullaahi Ibraahim Farta iyo gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baydhabo Marwo Hindiya Isaaq Cali ayaa dhammaantood ah u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaatay ololaha nadaafadeeda.
Sifaylayaa may buu ahaa yaani ka qabsoontii may bilaabaha in sheegada bulshada ka dhaqan degmada Baydhabo inay nadaafadani kula qayb qaadaan. Runtii may buu ahaa walaakii shileediye oo lan baahanyay inay may buu ahaa gacan la iska sii yaa kow ku eeta way weeli nadaafad haddii la waayo way kuwayasee cudurada iyo ku dhalada nadaafad darada way tan ku hortagan tahay sidii lan ku badbaadi lahaay bulshadaan ku badbaadi lahaayti cudurro oo sababa nadaafad darada. Markan bulshooy may mar lamaad mar saddexaad siin ku codsadaana inay unay nadaafadani kula shaqayta.
Mar walba qobada jarnay nadaafada magaalada ah wala iga mahadnagay marka koowaad gudoomiyaalka hooyooyinka xaafado iyo gudoomiyaha xaafado oo laantii obol suurta gala fadnay maamooyinka eeda aan mahadsantiga lahaa si mar walba may leeraay maamirtii oon qaadayaan oo magaaladii oon nadiifsadaayaan oo tum ila masacanta u surinaayeen eeda aan ka mahadsantiga lahaa. Tan kale wala yaray reer Baydhabo ili dardaarmee reer Baydhabo magaaladu isin leh magaalo kale ma qabtan nadaafad intii ka dadaalan hadda ma ergaanay raabta wadoon meelahan kanaaladii oo la suubi dhatay oo biyo ka jaran wasakh ka jaran oo nadaafad darida xataa qashanka hata la qaado waay gacad qof ka suubiyaan qof bin aadiga isin camal leeyo hadii wadankiisa isku halay tan lan kala siin ma qoomale lan wadan jeey isin nadaafsay isin suubsade wala siin kala talayay reer Baydhabo wala siin sheegay oo dardaar oo qashanka meel eray baawur jar qashanka ka qaado nadaafada meel eray isu dadag shaqeeyo jar mayl eray hatta mayl eray intiisan qashanka waalka shibtan lamba tukaanshe mis ganacsiga hortiis dhikoy.
Walaalaha nadaafadeeda ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa loo gol leeyahay sidii dib loogu soo celin lahaa bilicda magaalada Baydhabo.